Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga turaganira na koperative z'abahinzi b'ibirayi mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu muri mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com cyangwa no kuri Facebook radio yacu VOA no kuri site ya internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga nshuti bavandimwe, nongere mbibutse ko muri kumwe na Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 7 Eugenia Mukankusi, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi turaganira n'abahinzi b'ibirayi. Abatumirwa bacu ni Bwana Musabyimana Emmanuel, ni perezida wa koperative Koai Batibu. Murambabarire nimba ntayivuze uko byari biteganyijwe cyangwa se uko bikwiye. Koperative y'abahinzi bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Undi ni Bwana Sekabanza Munyankebe, umuyobozi wa koperative yitwa Koayigima. Ni abahinzi y'abahinzi b'ibirayi mu Gasiza na Muhe mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Turaza rero kureba uko ubuhinzi bw'ibirayi buhagaze muri ibyo bice, hanyuma turebe icyo bimaze kubamarira mu kwiteza imbere no guteza imbere akarere cyangwa se n'igihugu muri rusange. Turaza kubaha umwanya namwe mucuti nk'uko mubimenyereye, muze gutanga ibitekerezo ndetse n'inama muri rusange nk'uko bisanzwe. Mbibutse telefone muduhamagaraho ni 202, mubanje akamenyetso ko guteranya ni telefone ya WhatsApp 202 441 9931. Ubwo rero nagira ngo ntabatindiye twakire abatumirwa bacu. Bwana Musabyimana Emmanuel, muranyumva? Musabyimana Emmanuel.
Ndabumva neza.
Aho muri ko hari urusaku? Mwajya ahantu tubasha kumvikana neza? Ndakumva ariko inyuma hari abantu basakuza, murebe ukuntu mwajya ahantu twakumvikana neza.
Ndatuje ngo nanjye ndikumva ari aho ngaho mwaba muri ko ngewe ndigenyine.
Nari nzi ko muri nk'ahantu hari inama. Ubwo ndumva urusaku rwagiye nta kibazo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi mbifurije n'umwaka mwiza.
Kuri twese.
Hanyuma ubwo twakire na Sekabanza Munyankebe, namwe ndabaramukije. Rwa rusaku rwavugaga rugomba kuba ruri hamwe na Bwana Munyankebe. Muranyumva?
Ndakumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, umwaka mwiza kandi.
Namwe.
Nagira ngo ntatinze mutubwire mbahereyeho, Bwana Munyankebe, nk'umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'ibirayi ba Gasiza mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, iyi koperative imaze igihe kingana iki, igitekerezo cyo kuyishinga cyaje gite?
Imaze amezi abiri.
Amezi abiri. Muracyari batoye. Mwagize igitekerezo gute rero? Cyaturutse kuki?
No kwibumbira hamwe kw'abahinzi, uko umusaruro w'abahinzi watwagwaga mu buryo butemewe, noneho abahinzi bibumbira hamwe kugira ngo umusaruro wabo ubone isoko rikwiriye.
Uburyo butemewe ubwo ni nk'uburyo bumeze gute?
Ni uko byagendaga ku biciro biri hasi, ndetse nta nyungu, nta ruhare rw'umuhinzi waboneka kuri iyo nyungu y'umusaruro wabo.
Umwe yagurishaga ku giti cye?
Umwe yagurishaga ku giti cye, n'undi akagurisha ku giti cye. Batibumbiye hamwe.
Ye, wowe Bwana Musabyimana Emmanuel, koperative yanyu y'abahinzi bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu yo imaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa sirenga ivutse, mwebwe mwagize igitekerezo gute cyo kwishyira hamwe?
Murakoze cyane. Y'amakoperative yashyizweho na Leta igihe amakusanyirizo batangiye kuyashyiriraho, nibwo bahise bashinga amakoperative kugira ngo akorane n'ayo makusanyirizo, kuko babonye ko amakusanyirizo nakora yonyine amakoperative ntayo, n'ubundi ntacyo bari bakoze kugira ngo barengere inyungu y'umuhinzi. Bahitamo rero gushyira amakoperative kugira ngo akorane n'amakusanyirizo. Amakusanyirizo bwari uburyo abantu bishyize hamwe abashoramari, aya makoperative yo yari amakoperative yo kugira ngo arengere umuhinzi, haba ku bijyanye n'ibiciro by'ibirayi ndetse no kureba ko umusaruro w'abahinzi utakwibwa, wenda mu buryo bujyanye n'uko imicimurire yo kugapimira ku minzani, ni gutyo amakoperative yagiyeho.
Nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikira bari mu bice bitandukanye, hari nk'abaturanyi bo mu Burundi, ndibwira ko nababaza gatoya mukasobanura muri make uko amakusanyirizo akora. Amakusanyirizo ni iki, akora gute?
Murakoze cyane. Amakusanyirizo ni ahantu mbere umuhinzi ahingaga ku giti cye akajya gushakira imodokari, imodoka yamara kuza ikaza ikakira umusaruro. Leta yacu ibibonye, ubumwe bw'abanyarwanda ibibonye, yavuga ngo nihabe amakusanyirizo ndetse igena n'ahantu n'amazone. Ni ukuvuga ngo hari inzu yari iteganyijwe kwakira umusaruro, abahinzi bose bakura ibirayi bakabishyira ahantu hamwe hateganyijwe, yakusanyirizo niho bita ikusanyirizo, ni ukusanya ibyabaye byose, barangiza babashoramari bakagikemura ku biciro bemeranyijeho, bakishyura abahinzi, barangiza kubishyura abahinzi bakagenda, n'ubundi ikusanyirizo naryo rikajya gushaka imodokari, imodoka ikayipakira ikayipakira ahantu hamwe, nyine aho byabiriye byakusanyirijwe bikabitwara ku masoko y'i Kigali n'ahandi mu ntara atandukanye.
Ninde wumvikana n'abagomba kuza kubitwara kuri ayo makusanyirizo? Ni abahinzi biyumvikanira n'abagura ibirayi? Bigenda gute, mukorana gute n'abagura ibirayi?
Ubu ni amakusanyirizo akimara kujyaho, hari inama zateguza buri wa mbere zihuza bamwe muri ba bandi b'amakusanyirizo nka perezida w'ikusanyirizo na perezida wa koperative y'abahinzi, bakagenda bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'imirenge, urumva yo by'akarere n'imirenge birimo n'utugari, bakemeranya igiciro kizagenderwaho icyo cyumweru. Ntabwo icyo cyamara kujyaho cyo bemeranyijeho hagati y'abahinzi n'abanyekusanyirizo n'ubuyobozi buhari, nico abahinzi bamara gukura byagira babigeza kujya kusanyirizo akabiri cyo bishyiraho umuhinzi cyo bumvikanyeho ubwo ubuyobozi cyo gukora gusa bwarebaga ishyirwa mu bikorwa bya biciro cy'agiciro kugira ngo hatagira gutandukira hawe mu bundi bwumvikane kandi byemerejwe imbere y'akarere byanasinyiwe ku bijyanye n'amamodoka wenda abandi batwara ibirayi iyo imaze kwishyura umuhinzi yakusanyiriza imaze kwishyura umuhinzi bya birayi bisigara ari iby'ibyo kusanyirizo iryo kusanyirizo rero niryo ryishakira isoko bakishakira imodokari ikaza kubitwara aho ngaho kuko umuhinzi we aba yarangije kwishyurwa nta kindi kikireba umuhinzi biba byasigaye mu maboko bwabo
ubundi mwebwe nk'aho muhinga ibirayi muri benshi mufite amakoperative menshi ashobora kuba ahinga ibirayi none iyo bibaye byinshi mubasha kubigurisha mubijyana ku makusanyirizo mufite nk'angana iki
iyi gahunda ijyanye n'amakusanyirizo n'ubundi iri mu turere duhinga ibirayi wena ihinga ibirayi hari Rubavu yacu ihinga ibirayi hari akarere ka Nyabihu gahinga ibirayi akarere ka Musanze nako gahinga ibirayi akarere ka Burera gahinga ibirayi ndetse n'agace gato k'akarere ka Gicumbi rero muri twa turere bagiye barafata imirenge ikaba irimo amakusanyirizo runaka ntabwo urugero nk'uri kusanyirizo nk'umurenge wacu wa Bugeshi ufite amakusanyirizo 12 uko ari 12 rero ubona amakoperative nane 12 anakorana n'ayo makusanyirizo ubundi guco na Mudende ikaba ifite amakusanyirizo guco y'umurenge wa Samana guco ni guco amakusanyirizo n'ayo makoperative ahari
nagira ngo tubanze dusobanukirwe kuri iki cy'amakusanyirizo kubera ko uri umwe mu bayobora amakusanyirizo reka noneho ikomeza gato we hanyuma ubwo mbone kubaza Munyankebe
ndi umwe mu bayobora amakusanyirizo ariko ngira ngo mwakuno kwezi kwa 11 niba ndi kwibuka neza nibwo inama yabereye i Musanze kibundi nari perezida w'abahinzi na n'ubundi perezida w'abahinzi bakoranaga n'ikusanyirizo hari inama yaremye rero ihuje abaminisitiri batatu minisitiri rekoro gavumenti tete bw'ibihugu minisitiri w'inganda n'ubucuruzi ndamenyeshaka minisitiri w'ubutaka kashimari jeradine bari hamwe n'abonyine minisitiri w'ubutaka bw'igihugu francis kaboneka nibwo inama yabereye Musanze muri hoteli Fatima niho hafashwe umwanzuro w'uko n'ubundi abacunga amakusanyirizo basa naho ari abamamyi kuko bakijyaho bari bemeze ko umuhinzi aba ageze umusaruro we ku ikusanyirizo akishyurwa leta ibigenzi ibonyereye ko bitari gukorwa neza tuba byashyirwa mu bikorwa neza ihitamo bw'amakusanyirizo guhagarika ahubwo iravuga ngo y'amakoperative y'abahinzi kureka ibyo birayi byabo ibegurega amakusanyirizo amakoperative yicungira ibirayi ngo wegure tumaze ngira ngo na meza biri tugiriyeho bwira ducunga amakusanyirizo ariko ubundi twahoze turi abahinzi ari turi koperative y'abahinzi ubu ngubu turi koperative y'abahinzi ariko icunga y'amakusanyirizo yahoze acungwa mbere n'abashoramari
ndumva ubwo ari kimwe mu bishobora kubakemurira ibibazo mushobora kuba mwarahuraga nabyo
nikuco byateganyijwe bamara gushyirwaho n'ibiciro noneho ngenderwaho bijyanye no kuzamura umuhinzi kugira ngo umuhinzi mu gihe mbere habagaho icyo bita abashyirishyeho bazaga bakavugenda n'ibiciro bakavuga ngo turapakira ariko igiciro ni 8 se 90 iyo nama ikimara kujyaho kurema yobona abanyakora minisitiri nemeje ibiciro ku muhinzi n'ibiciro by'imodoka rizo ziraza gupakiraho ku y'amakusanyirizo acungwa na makoperative
turaza kubigarukaho ibyo byerekeranye n'ibiciro by'ibirayi n'uburyo byashyizweho noneho bwana Munyankebe mwebwe koperative yanyu iracyari ntoya ariko kandi hari uburyo mwakoraga mbere ugereranije n'uburyo mwakoraga mbere n'uburyo mukora ubu ngubu, icyo ubona akarusho ubona mufite mu gukorera muri koperative na kahe?
Nuko abahinzi bose bibonye muri koperative ndetse inyungu ikaba ya rusange, ikazamura abahinzi muri rusange. Naho mbere byabaga hari kampani yiharira inyungu ikagura uko ishaka, ku buryo umuhinzi atagezwagaho amakuru yimbitse y'umusaruro wabo batanga.
Amakuru muyamenya gute y'ibiciro byashyizweho niba bigenda bihindagurika?
Ibiciro uyu munsi minikomu minagiriza yicaye iragena igiciro ku muhinzi. Ubwo ni ukuvuga ko ibyo biciro biba bizwi, iyo bihindutse bihinduka bitewe n'isoko bitabonetse biriya soko bigari bya Kigali.
None abahinzi mwebwe mufite amakusanyirizo angahe mujyanaho ibyo birayi byanyu?
Twebwe mu murenge wa Bigogwe hari amakusanyirizo 6 ariko nkaba mpagarariye imwe ariyo nakubwiye izina ryayo ya Kwayigima.
Kwayigima
bikorera muri Kijota.
Turaza kongera na nkuko nari mbivuze mu kanya, turaza kugaruka ku bijyanye n'ibiciro. Nagira ngo noneho gatoya tunyarukire ku murongo wa telefone, ko hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bategereje bifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo. Nagira ngo mpere kuri Odeta. Uranyumva? Odeta, muranyumva? Urahagana hehe? Uri ku Kicukiro. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikibazo mfite nza kubaza umuyobozi wa koperative yo muri Bugeshi. Nagiye numva abaturage barira bamwe bavuga ngo ibirayi biri kuborera mu mirima, ntabwo bari kubasha kubikurira igihe. Nagira ngo mbaze uwo muyobozi, ni ikibazo cy'amasoko makeya, ni ikibazo cyo kutabona ababigura, ikibazo ni iki? Ikindi nanone ansubize ku kibazo bakunda gutaka ngo babagura ku giciro kiri hasi cyane kurenza ba rwiyemezamirimo baba baje kubagurira, ugasanga hagati y'umuhinzi n'ubuvuzi ubona inyungu iri hejuru kurenza umuhinzi uba wavunitse. Kujya mubaze ni izihe ngamba zihari, ese ibyo biciro baba baganiriyeho n'abahinzi bakanegusakara ko nta kibazo abahinzi babifiteho. Nagira ngo abashe kumusobanura ko ni kenshi numvise bagenda basa nk'abafiteho ikibazo cyane.
Ntujye kure, uba uri hafi, niyo bagira icyo bifuza kukubaza bakubaze nawe.
Kumubaza kuri icyo kijyanye n'abahinzi batabonye ko bakubwira ibirayi byabo ku gihe, inkwi bikaba biri gukira mu mirima, nagira ngo mubaze nk'umuyobozi wa koperative. Byavuzwe ko umuyobozi w'umurenge ari wo ugomba kugena igihe bikurirwa. Umuyobozi wa koperative nta bubasha bwo kuba yagena igihe ibihingwa bya koperative ayoboye bishobora kuba byakurwa, kurenza uko umuyobozi w'umurenge yabigena.
Cyane cyane ko noneho hari nabo biyoborera amakusanyirizo yabyo.
Amakusanyirizo yabo bagomba kugena mu bijyanye n'ibihingwa n'ibisaruro by'abo bayoboye. Umuyobozi w'umurenge afite ububasha kuba yatanga igihe kurenza uko umuyobozi wa koperative yatanga igihe.
Reka, urakoze cyane Odeta. Ndumva ikibazo nabanza kugihabwa na Musabyimana ko yahereye n'aha ngaha Bugeshi. Ni mu musubize
ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki?
Ibi birayi yakubazaga ibirayi muri rusange, hari ibibazo by'ibirayi ngo bidakurirwa igihe biba biri mu murima, noneho akibaza niba ari impamvu ibitera ni amasoko makeya, ibijyanye n'ibiciro mwagerageza kumubwira uko ikibazo gihagaze aho ngaho iwanyu cyangwa se mu buryo mwakiboneye umuti.
Ndakoze cyane. Gusa kubira rero wenda yera mu mirima icyamere buri kusanyirizo yegure cooperative hari amatoni byagiye ragenerwa kubera ko twebwe isoko dufite ari isoko rimwe rya Kigali bigaragara ko amasoko yabaye makeya ku isoko rimwe dufite rya Kigali rero hari amatoni nayo abagenewe kujya muri iryo soko rya Kigali ubwo rero bitewe n'uko ari amatoni bakenewe kujya mu soko rya Kigali natwe iyo dukuye dukurira rimwe nk'umurenge wacu wa Bugeshi ukurira rimwe urugero umurenge wacu wa Bugeshi wemerewe gukura toni 200 toni 200 zifashe rero ukazigabanya amakusanyirizo 12 agize umurenge wa Bugeshi usanga buri wese ari muri toni 16 bitewe n'uko tugenda rero agenda agabanywa ayo matoni ni nako cyo gituma bya birayi bikomeza kubyingi ku buryo biraba mu mirima kandi muri ya matoni agiye dukura toni 16 ugasanga habuze nk'imodokari yo kuza gupakira bya birayi iyo rero hari ibirayi bikihari hari undi murenge wakunze gukurikiraho ugakura barawuhagarika kugira ngo byandi byakuwe na wa murenge y'amatoni yagenwe abanze agende undi murenge ukurikira ubone ukure ikigaragara cya mbere ni uko ari isoko rikeya riba ari isoko rito rihari rya Kigali kandi kaba ari rimwe icya kabiri ni kujyanye n'ibiciro ubu ngubu amabwiriza ba minisita avuga ko umuhinzi agomba kwakira igiciro ku kiro kimwe ni 135 ku muhinzi icyo kigomba kugibwa munsi ni ihame kandi tugomba kubyubahiriza ariko twe tugira n'ikibazo wajya kumva ngo ufite imodokari akaba kwa moza se mu masoko meza bite kumva aravuze ngo yapakuruye ngo kujana na 20 cyangwa se 25 twe rero bitewe n'ibwiriza rya minisitiri tugatinya kurekura bya birayi cya giciro kitarubahirizwa kuko na n'ubu mu murenge wa Bugeshi ngira ngo dushobora kuba dufite toni 90 toni 90 tugifite ku mpamvu z'ibiciro byabuze twanze kohereza bivuga ko ejo ko imunani y'umudende iyobowe na nyakubahwa visi meya tukungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ibirayi kuko ibyo kiroho ndabo kibivuga bitewe n'uko minisitiri babyemeje
gatoya. Reka nkubaze ntagoma mwabyumvikanyeho abahinzi na minisitiri ntabwo babiganiraho ngo bashyireho igiciro bakurikije ingufu byabatwaye namwe n'inyungu mugomba gukuramo nk'abahinzi yenda n'ifumbire mwashyizeho.
Nakoze cyane. N'ubundi iminisiteri y'ubucuruzi na za minikomu na za minagiri iyo bagiye n'ibyo biciro babanza kureba inyungu y'umuntu igishoro cy'umuntu aba yarashoye ariko isoko niba ari uko bari rito cyangwa ari rimwe kugira ngo byubahirizwe biragorana cyane akaba ariyo mpamvu icyo giciro ushaka kucyica twe nk'abantu baba bahagarariye abahinzi rero twarengera za nyungu zacu nk'abahinzi imodoka zikifata zihagararaho ugasanga ibirayi byaduhereyeho mu madepo ndetse umuntu harimo n'ibyaboze turimo kurondora byakwengera ngo ni kuwa gatatu ryagenda ku mpamvu z'ibyo biciro hari n'abagize byandi byo kubidefanda kugira ngo wenda bapakire batubahirije agaciro kandi ibwiriza bavuga ko kutubahiriza agaciro ari uguhanwa harimo abari guhanwa gucibwa amande ku mpamvu z'uko batubahiriza ibiciro rero waba ukibifite kandi ukureba hari umuntu uciwe amande ukirinda kugira ngo amande katakugeraho ukihagarara kuca agaciro wakwihagararaho rero ubu ni bya birayi bigahera muri depo noneho urumva niba byaheze muri depo ibiri mu murima ntiwajya gukurira ibindi kandi hari ibyo ugifite bikiri muri depo bitari byagenda.
Ye kano na mbaza na mbana mnyankebe na wenu iki kibazo namwe muragifite cyo kubura aho mugurisha namwe mufite isoko rimwe gusa ni irihe?
Natwe ni isoko rimwe n'iryo Kigali.
Mugurisha Kigali n'abariya babugeshi nabo bakagurisha Kigali?
Niryo soko rusange rigurisha Kigali. Nta rindi soko rihari muri utu turere twegereye duhinga ibirayi.
None se nta muntu ushobora kubikura aho ngaho ngo abijyane mu yindi mijyi itari Kigali? Buse abandi barya ibirayi bo mu yindi mijyi bo babikura hehe ko muri ibyo bice by'uwanyaraho muhinga ibirayi cyane?
Ibice by'iwacu hari abaguzi baza baturutse za Rubavu nyine bashaka kubijyana Gisenyi, abo ariko si benshi, haza nka dayihatsu imwe nangwe ebyiri nizo zibigura, ariko abaguzi benshi cyane abaryi uriya musaruro w'iwacu ni abaturuke muri Kigali na Butare na Cyangugu, ariko wumve ko bose berekera muri mu nzira ya Kigali.
Ye barerekera mu nzira ya Kigali, abari tuvuge nk'aba baturuka nka za Butare za Kibuye cyangwa n'ahandi, ntabwo bashobora kuza ngo bagure igihe mwebwe byababayenye byinshi, ntibashobora kuza ngo bagura kugira ngo biborere muri ayo makusanyirizo cyangwa biborere mu mirima?
Nabo baraza baza kugura ariko usanga umusaruro ari mwinshi ndetse bamwifata ibiciro, ugasanga ibiciro bigenda bimanuka ubundi bizamuka mu buryo butandukanye.
Reka nsubire ku murongo nsubize ijambo Odeta, niba hari icyo yifuzaga kubaza atasobanukiweho neza, hanyuma tubone twakire ngoboka. Odeta, wasobanukiwe ku bibazo wabajije?
Bo nka abayobozi nizihe ngamba zihari zo kuba umuhinzi atakomeza kugwa mu gihombo, kuko urumva ko ikibazo ari amasoko? Nizihe ngamba zihari zo kuba bashaka amasoko kugira ngo umuhinzi yo kugomeza kugwa mu gihombo?
Ubwo baraza kugusubiza mu kanya, reka tubanze twakire na Ngoboka. Ngoboka banza telefoni ye icitse. Ubwo reka noneho nsubire mbaze Munyankebe, nduva nahaye umwanya uhagije Musabyimana, wowe icyo ubona ingamba murimo gufata nk'abahinzi ni izihe kugira ngo mubashe gukemura iki kibazo cy'isoko ribabana ritoya kandi mufite umusaruro mwinshi?
Ingamba dufata ni uko dusaba ubuyobozi bwite bwa Leta ko bwadufasha bukagura amasoko, noneho nibura byaba ngombwa bakadushakira n'amasoko hanze y'igihugu kugira ngo uwo musaruro utubana mwinshi we kwangirika mu mirima y'abaturage ndetse no ku makusanyirizo.
Ku bwanyu ntabwo mwabyishoborera?
Ku bwacu abaturage urabona kwa gucuruza imyaka yambukana mu mpaka biba bigoye. Twari dufite kera nyine abahinzi twabonaga imodoka zituruka i Burundi, izo ntizikiza zaturukaga Tanzania, izo ntizikiboneka. Ibirayi bijya bikwirakwira mu gihugu rwagati gusa, ntibyambukiranye imipaka.
Mwaba muzi impamvu se bitashobora kwambuka ngo bijye ahandi kandi ari mufite byinshi?
Nta mpamvu twaba tuzi.
Deka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduhe igisubizo ministri yaba yatanze ku byerekeranye n'ibiciro, nyuma y'uko nyine ministeri y'ubucuruzi n'inganda itangaje ibiciro by'ibirayi ku muhinzi, ku mucuruzi no ku muguzi wa nyuma hirya no hino. Abahinzi nk'uko Odeta abivuze, hari abatakamba bataka igihombo cy'uko ibiciro byemejwe ngo bitanakurikizwa. Umugenzi wacu rero Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na ministri w'ubucuruzi n'inganda Vincent Munyeshyaka, aratangira mubaza ingamba ziriho mu gukemura burundu iki kibazo.
Kugira ngo turacyabikurikirana biriya biciro byashyizweho ku bwumvikane bw'inzego zose, ari abahinzi, ari abacuruzi, ndetse natwe ku rwego rwa leta n'uturere tubagira inama. Ikigaragara rero ntabwo ari ikibazo uvuga ngo gikemuka umunsi umwe, turimo kubikurikira, twashyizeho ingamba zo gukurikirana, kandi icyo turimo kubona ni uko turi kubona ibintu bibiri. Icya mbere, kuri bira birayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe, cyane cyane mu masoko y'i Kigali, igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa. Uko bigenda bihinduka, ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko, Kimisagara, hariya Nyabugogo, birimo kugenda rwose bikegera ibiciro kwa kundi tubyifuza. Ariko ikindi cya kabiri tubona kuri bira birayi bindi bikunze kugira ibara ry'umweru, bigaragara ko byeze ari byinshi cyane, ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro. Ariko ingamba dufite zo nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi, ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza, kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije. Nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa. Icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze, bumuha amafaranga. Icyo dushaka ni uko umucuruzi ubigiyemo nawe yunguka ataryamiye umuhinzi. Ikindi dushaka ni uko amakusanyirizo y'ibirayi ubungubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayo akunguka. Ndetse n'ikindi dushaka ni uko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko, icya mbere abibona, ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane. Birimo kugaragara rero ko nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu, rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400-450 ntabwo bigihari. Ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo. Turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho, ariko ntabwo bibuza n'ibindi bibazo birimo. Niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite. Nk'ubu ikibazo bafite barimo kumbwira tugomba gushakira igisubizo ni uko umusaruro mu murima uracyari mwinshi, bakeneye ko nawo wasarurwa ugacuruzwa, tukabafasha kureba yuko amasoko yaboneka. Izo ngamba rero nizo turimo no gukomeza kwegera abaturage.
Ubu rero ni Ministre Vincent Munyeshyaka avuga ku ngamba zafashwe n'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda, avuga ku ngamba zafashwe kugira ngo bafashe ari abahinzi, abacuruza ibirayi kugira ngo bidakomeza kuborera mu mirima cyangwa se mu makusanyirizo. None mbagarutseho Bwana Musabyimana, ibirayi bishobora kumara igihe kingana iki mu ikusanyirizo bitari byabora? Hari uburyo baba baraberetse mufite bwo kuba mwabibika bikabikwa ntibibore bikabasha kumara igihe ku buryo mwabasha gukura na bya bindi byo mu mirima?
Nakoze yirango ndene kubikirayi. Hari amoko y'ibirayi amwe na amwe adakunda kubora, ariko hari indi mbuto ihari iyo itashobora kwihangana ihita ibura. Ku bijyanye no kuvuga ngo we nta batweretse uburyo twabika ibirayi ntibibore, nta buryo dufite, kuko ibirayi byose iyo bikuwe hari imifuka yabigenewe nyine mushyiramo mukayidoda kugira ngo niba bazaterura bashyire ku munzani by'imodokari. Ariko hari ibirayi byitwa peko, ni ibirayi ishobora gukura byamara nk'iminsi ine cyangwa eshatu bikabura. Ariko hari n'imbuto idapfa kubura, imbuto za Kinigi kunye ku baminisitiri bamaze kubivuga, imbuto bita kuruseke iyo nayo ndi ipfa kubora, imbuto bita maharare iyo nayo ndi ipfa kubora, ndetse n'imbuto yitwa magega ndipfa kubora. Ariko kano karere kacu cyane gakunda guhinga ibirayi bita peko ko Kinigi aho yiganje iba ngira ngo ni mu karere ka Musanze, niko gakunda guhinga Kinigi cyane n'iwacu n'ubwo biriyo ariko ibikeye. Benshi duhinga peko, abandi tukaba duhinga kuruseke imagiga. Ariko peko ni imbuto itabikwa ngo bishoboke, cyane niyo iba iri mu murima imbuto ikaba ari nyinshi
ukabikora ku kazuba n'imbuto washize ni ngombwa inarabora peko kandi mu murima yirengeje amezi ane uyikura yabaye ibishwaga nta buryo rero buhari bwo kubika ibyo birayi kugira ngo bitaza kwangirika ngo bibore ntabwo twari twageraho abandi nta nubwo buri babitwereka wenda mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se n'iterambere rindi ryo kubika ibyo birayi bitaza kwangirika.
Hanyuma wowe Munyankebe, mwebwe muri koperative yanyu mwega muhinga ibihe birayi namwe icyo kibazo cy'uko byaba bibora byabara mu mirima cyangwa se mu makusanyirizo namwe muhura nacyo?
Natwe duhinga Korosete, Peko na Kinigi, ariko Kinigi yo ntabwo ibora rwose n'imbuto itinda kubora nubwo yaba yakuwe mu ikusanyirizo yarangiza n'ukwezi itaboze. Ariko imbuto ya peko rwose ntirangiza icyumweru iba yaboze, niyo imaze gukurira mu murima usubiye gukura ugasanga birimo ibibore byinshi.
None ninde ubahitiramo imbuto mutera muhinga mwebwe?
Izo mbuto zose turazihinga ahubwo uburyo bwo kuzisarura ziranera, uburyo bwo gusisarura nibwo buba butandukanye. Ndetse kuko iyo ubisaruye peko, iyo usaruye igatonyangirwa n'imvura ihita ibora yose uko yakabaye, ubwo rero bisaba kubisarura ku gihe kandi bikabona isoko bidatinze niho bitangirika ngo bibore.
Reka duhe ijambo Ntiha bose ku murongo wa telefone.
Mwiriwe
neza. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe?
Urebye ni ibibazo ndi Kigali ku Kimihurura, sibyo dukunda kubona ibirayi. Ndashaka kubabaza, umunsi umwe tujya kubona tukabona ibirayi ku isoko biri kugura nk'ijana na 50 n'urugero, tukaba turi uyu munsi ku wa mbere bwa kuri iminsi 2-3 tukabona ibirayi byikubye hafi kabiri ku giciro. Abo bagabo muri ayo makoperative ndabarese, ni iki kiba cyabaye mu by'ukuri? Nkaba nkabaye iki ko santi bituriye nta kindi kintu kizwi cyabaye, imihanda icike wenda ngo ibirayi bitugereho bitegewe indege. Ibirayi ni iki kibitera guhita byurira bene ako kageni kandi aho ari n'umwero wabyo? Iki ni icya mbere. Icya kabiri, abaturage kugirirwa ku maradiyo batakamba bavuga uburyo abantu bo mu makusanyirizo aribo babagenera igihe bakurira umusaruro wabo, mu by'ukuri nabo barabyivugiye ko hari imbuto zibora. Niba izo mbuto zibora bakaba abantu runaka bategeka kuba batakuze ibirayi byabo, batari nabo babihinze batanazi wenda n'ibihombo abaturage bazagira ku cyo babyemera. Ikindi, abaturage baravuga bati ikiro cy'ibirayi cy'imbuto kigura wenda urugero 500 y'amanyarwanda. Ibirayi kimwe kiri mu butaka ntigishobora kwera ibirayi birenga 5, bakabara bagasanga amafaranga bazabigurisha bagasanga bazaba ari guhomba ushyizeho ifumbire, ushyizeho imbaraga zabo, ndavuga umwanya bakaba barakoze n'ibindi, ugasanga we igice kiro yakiguze 500 ari imbuto ariko ari kukigurisha igiceri cy'ijana, agasanga ibiro yaguze 500, ikiro yaguze 500 cy'ibirayi nta n'ibihumbi 200 byibura avanyemo ngo avuge ati wenda imbaraga nashyizemo, ifumbire nashyizemo, wenda nibaranuhiye imbaraga nabikozemo byose bijya byungutse, agasanga umuturage niwe uri guhomba. Ubwo abantu bo makusanyirizo bo bari gukira, bari kuza babigeza hariya bakabyongera amafaranga, nta kindi kintu kigaragara bo babishyizemo kugira ngo
niha bose amakusanyirizo n'ay'abahinzi nibo bayacunga ubu ngubu.
Amakusanyirizo ntabwo bishoboka ko yaba ari abahinzi, niba ari n'ayabo yaba arashyizweho ku gahato.
Kubera icyo byita ko ari ku gahato,
ikigaragara cyo wa muturage we yashatse kugurisha ibirayi by'akabiburi isoko akagira uko wenda ibonera nk'umuturanyi hafi aho kuri botike, aravuga ati nkeneye ibiro 100 by'ibirayi, agashaka kubifata ngo abikura bijyane kuri iyo botike bayimugurire. Abantu bo makusanyirizo bafata wa muhinzi bya birayi bakabitwara, ntabwo batuma bigeza kuri wa mucuruzi wo muri botike ngo abimugurishe. Niba ngo ikirayi cyose gisohotse mu murima
saba no makusanyirizo bagomba kumenya uburyo cyahasohotse naho cyagiye n'amafaranga cyaguzwe. Bivuga ko giye nyuma ncuruza ibirayi, narahinze ibirayi nkabona umuturanyi duturanye ubikeneye ntabisarura ngo bimugezeho, bakaba no makusanyirizo bantege kigiye nzabisarura nawe nzabigurisha. Urumva ko ari ikibazo, ntabwo baha agaciro imbaraga umuturage yashyize mu murima wahinga, nta nubwo banazi n'inkune nyine niyo mpamvu bamufata uko biboneye. Nibyo gihe najya mbabazi bo basubize kuri ibyo.
Urakoze ntiha bose. Bwana Musabyimana, ibi ntiha bose avuga murabivugaho iki? Ibyo by'ibiciro bigira uyu munsi hakaba hari igiciro iki ngiki, ejo ugasanga cyazamutse kandi nta kintu cyahindutse. Ibi byo gushyira ibyo bintu byo mu makusanyo, we ndabona asa nk'aho avuga ati kuki mwemera, hari icyo mukora kugira ngo muhindure uburyo mushobora kuba mubika ibyo birayi cyangwa se kugira ngo mudahomba?
Murakoze cyane. Birango wenda uko ari kuvuga arigihe abantu bumva uyo bikusanyirizo bakagira ngo we ntabwo ari umuhinzi, natwe turi abahinzi kuko ntabwo hagaragara abahinzi nawe utahinga. Rero ntabwo nanjye ari njyewe nanjye wakwifuza guhomba cyangwa ko icyo mbagarariye gikomeza gusiga imyobo kiba hasi. Wowe nababwiye ko igiciro ko dufite ni kimwe cyashyizweho na nyakubahwa minisita 135. Nta bindi biciro twewe dushyiraho, uwabigenye birahari turabyubahiriza. Iry'ihinduka ry'ibiciro bibera mu za Kigali kugeza za Kimironko na za Hehe ntabwo twe tuba tubizi ko twe tuba turi hano. Kandi iyo umuhinzi twewe yakiriye 135 igiciro ku modoka riraza kubifata ku ikusanyirizo ni 147. Ndahinduka kugeza igihe mu kindi gihembwe hazagenewe gukora ikindi giciro. Ku bijyanye n'amahindagurika y'ibiciro bibera ku masoko ya za Kigali yo kuri za Kimironko na za Hehe twe ntabwo tubimenya. Ikiyo tuvuganye n'imodoka twewe bitewe n'uko igiciro kizwi, iyo iza guca igiciro kinazwi byashyizweho n'ikirengana n'ubucuruzi ikiziraho ikazi kakimpereza kuza 147, nanjye nkaba nzi ko umuhinzi agomba gufata 135. Ihindagurika ry'ibiciro ribiyo hejuru imwe biguryita n'ikindi byo bikazamuka, ntabwo twewe bitureba cyangwa bakuri twe ntabwo biva kuri ba banki bajya kugura natwe buriya igihe cyo bagira nabo wenda bakihagararaho cyangwa se wenda akaba hasohotse wenda haje n'imodoka njye hari niko nabireba cyagira zamara kuba nkeya ikintu kigahita kizamuka iyo hejuru cyangwa kuzamuka hejuru rero kikamara kikazamuka ari kinaha twiciro ni kimwe rwose.
Noneho munyankebe mwebwe muri koperative yanyu namwe mugomba kujyana ibirayi byose uko numvise ntiha bose, sinzi niba mubyemeranywaho aravuga ko ibirayi bikuwe bijyanwa kwikusanyirizo byose murabijyana, ntabwo mushobora gukura nka bimwe, nta bashobora kubadohorera ngo mukure nka bimwe ibyo byaheze mu murima mubigurishe n'abaturage bo mu karere.
Ibirayi byose bijya kwikusanyirizo noneho ubwo umuguzi ari wese nibwo bijya mu karere, yewe n'iby'amagare atwara bigurwa bite bivanwa aho ngaho ku ikusanyirizo rya
ye mubona ari byo bibafasha ku tuvuge mu mikorere yanyu, mubona biborohereza imirimo
bikorohereza imirimo kuko iyo bihuriye ku ikusanyirizo imwe hari abakozi babishinzwe, umuyobozi wa koperative aba hari kompavure, ariko noneho byose bigahurizwa ahantu hamwe aho kugira ngo bigende bijya hirya no hino babitwarika ahakora ikusanyirizo ndetse n'abaguzi bakamenya aho bajya kubitwara hazi.
Abo ni abajya kugura bajya kubicuruza, uravuga nk'amagare bitwara ku magare abitwara mu modoka umuturage usanzwe uhaturiye ashobora kuza bakamupimira ku kiro nawe akabona ibyo ajya gutekera umwana
cyane rwose turabikora araza tukamugurisha ari utwara n'ibiro 10 20 se 50 araza rwose tukabimuha umuturage akabibona
reka twakire ku murongo wa telefoni na Joseph. Joseph uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
Ni mu ntara y'Amajyepfo.
Mu Majyepfo asa namwe mubona ibirayi bibageraho?
Bitugeraho ariko biza bihenze usanga bigeze kuri 200.
Numvise bikora urugendo rurerure. Bigera kuri 200 bivuye kuri 135.
Ukibaza rero ikibitera kikakuyobera. Ugasanga rero umuturage ahitamo kwigurira bimwe by'abahinzi nyine bisarura mu mirima nka hano mu ntara y'Amajyepfo.
Byose biraboneka?
Burya hari igihe cyane cyane nko mu kwezi wenda kwa 12 burya iyo babihinze mu muhindo uba bejeje rwose nta kibazo nubwo wenda bitaba ari nka binini nka biriya biva za Ruhengeri na Gisenyi ariko burya byoroshyamo gakeya bigatuma udahendwa n'ibyo biba biturutse mu Majyaruguru.
None wari ubafitiye akabazo cyangwa igitekerezo washaka kumungura?
Akabazo nashaka kubabaza urabona nk'ari ya mu nce za Bugesera baba bataka inzara ese nta kuntu nk'abo baba bafite amakusanyirizo bareba ukuntu nabo bashaka isoko bakajya babigemurayo batarinze kubigemura mu mujyi gusa hari I Kigali.
Nicyo cyonyine ushaka kubabaza?
Akandi kabazo nashaka kubabaza ubundi burya ibibi n'ibyiza biragendana ese buriya mu bijyanye n'amakusanyirizo ne kuba abarigurishirizaga abaturage uko basaruye bakagenda bakwishakira isoko ntabwo babona ko haba harimo itandukanyirizo urabona ko ubu ngubu habonekamo ibirayi biborera mu murima barindiriye ngo amabwiriza yo kuzakora yo kuzabasha gukura mbese bagakura kuri oda nta kuntu buriya mbese iyo barebye basanga hatari itandukanyirizo ku bijyanye n'ibitera umuntu igihombo. Utubazo twanjye twaruta.
Urakoze cyane Emmanuel. Ibi Joseph avuga murabivugaho iki? Kuno mushora kuba mwakwishakira isoko ngo mujye aho badafite ibirayi cyangwa se aho bafite inzara mubashe kugurisha yo cyangwa se hari uburyo mushobora kuvuga muti igihe kirageze cyo gukura naho twakura tukagurisha no ku bandi babikeneye?
Nakoze cyane. Iyo dufite ibirayi twe dutegereje umuguzi uraza abo ari we wese kugira ngo tumuhe ibirayi cyangwa umusaruro wacu. Wenda ku bijyanye no kuvuga ngo isoko kubitwara tukabijyana hehe, umuntu yafata imodoka ari kubitwara gutwara ibirayi by'ikusanyirizo afite nk'umukiriya ariko ntiwabona noneho njyewe dufata imodoka dukoresha imodokari tujyane za Butare cyangwa se za Bugesera nta mukiriya afite isi ibyo birayi wabijyana wabimena mu muhanda ubishyirahe ngo kabishwe ko babye ko ubu ngubu tugira iti ibirayi mu madepo toni 90 murenge wa Bugereshi sasa mana ngira ngo ifite toni 60 za kandi ngira ngo zishobora kuba zifite toni 30 byabonerwa isoko. Hari ikusanyirizo rya Buringo, koperative ya Buringo yabonye ibirayi bihetse muri depo ikodesha imodokari ibitwara I Kigali ariko yagivuga ko yahombye kutareba ko bisigaye irabireka bigashobora bikaburira muri depo cyangwa se bikameramo akurikije mu depanze nuko yakodesha niki bakuma nk'ibyo rero bikagutera ubwoba kugira ngo ufate ibirayi bijyane iyo iri ukuntu bijyanye kandi urahombe none ubundi ubwo bifatiranye butari nta numukiriya ufite wenda mwavuganye ngo urabimushira bikadutera impungenge kucyavuze kijyanye no kuvuga ngo mbese ibirayi gusarura kuri iryo tegeko na mbere ko mbisaruraga murabona nta gihombo twewe leta yacu mu banyarwanda itekerereza umuturage wayo kandi icyo iba yifuza ni ukumwungura kugira ngo azamuke agere hava n'ahagana aho yakwivana ibiciro byageraga kuri za 70 hari na byagera kuri 50 hari n'ibyageraga kuri 40 ariko kuva amakusanyirizo aratangira ntabwo igiciro kiramara kugera aho ngaho ahubwo twe tugira nkurikije ibyo bari kuvuga aba uri mu majyepfo haba n'umushore kuza Kicukiro Kigali baba ko ibiciro none bizamuka bikamanuka ntabwo impungenge ndi kugira ibyo kuvugana n'imodoka ari mukumva ngo gumo Kicukiro Kigali cyaguye ngo none ngo yaje na 47 nenda guha ntabwo araboneka ubu buri utari kwemera ko birajya munsi sinaza gupakira tukangarimo mutwanze ibirana n'ubutwa tukifite mu madepo no kubahiriza ibwiriza rya minisitiri njyewe ngo njibaza niba iyo bigera bizamuka bikanarengana cya giciro cy'inya kwa minisitiri yagenye bagera inaha iwacu bakatubwira ngo igiciro cyaguye kintu mba bintangaje ahubwo ese twabibaza nde abo ngabo noneho niba batubereye iyo baduha nimero zabo bakatubabaza kugira ngo batubwire ko amasoko baramutse kugira ngo za modokari byumvikane kubera ko n'izo modokari harimo bamami wenda cyangwa se nagira imodoka uba ushaka inyungu nyinshi kugira ngo akomeze twewe atubishyire hasi nk'ubu nanjye kabisa ubu ngubu turi kuvugana na mfite ibirayi byo nakuye ku wa gatatu kuzana n'umuntu atari ufite muri depo
nibyo ni ibya koperative cyangwa ni ibya ku giti cyawe
ni ibya koperative nyine abahinzi barabikuye twe turabishyura bisigara ari mu makuru ya koperative tubishyira kandi ku bijya giciro cyane kwa minisitiri yabwenye 135 ariko kugira ngo ubone imodoka iraza kubishyikira ku bijya giciro cy'ibya 47 nyamwungu twayibuze izo turi kubona ziri kuduha munsi ya icyo giciro dukanga hari n'iziri kuduhamagara zikaduha munsi ya cya giciro twahaye umuhinzi urumva ni igihumbi twaba dufite twanze none ngibaza bari kuvuga cy'i Kigali igiciro kiri hejuru cyane ntabwo iri naho imodoka zikavuga ngo igiciro caguye Kigali zabaye ibiri mu gihugu
ndibwira ko icyo kibazo mwaza kibaza minisiteri y'ubucuruzi n'inganda
badufashe iki kugira ngo baje batumenyesha ayo makuru yuko ibiciro byazamutse noneho natwe tutakomeza ku mugihumbi
none se ubundi mwahindura iki ko niba n'ubundi muba mugomba murimo muravugana n'abacuruzi babaha ibiciro bitoya mukabyanga bikaborera mu muntu uze mu madepo none se nanone niyo mwabimenya ko barimo kubahenda kiretse mushobora cyakora kwitabaza minisiteri nayo ikabikurikirira hafi
tumenye ko ariko duhenda kwa kwitabaza minisiteri kabikwego ko hari abantu bitwa abashereshere bamwe na bamwe leta yahagurukiye ikuza ifite n'amazina yawo ikaza kubatwara ahabwa impungenge twe twagize ngabahagarariye amakoperative ndimwe mwigize aka kanya ni uko ubu nk'ubu nkanjye nkoze koperative uri gusanga nanjye ndi kuza ngo nijye kwishyura amande ngo napakiye ngo ndi guhemba abaturage bari munsi y'icyo giciro kandi ariko imodoka yikuza kandi ariko mba ngabacuruzi b'ikigali bavuga ko ibiciro byazamutse ariko aje guhamagara imodoka hari ngo ndaguhaga tukanga ariko aje koperative ubonye icyo bimbereye mu wenda mu muntu zo muri depo akaba ati wenda rikashobora bimveho yamara kubitanga ukumva mbwiye tujye kwishyura amande kubera ko tuhari ibiro jyana kwa minisitiri
amande abwo ava mu mafaranga ya koperative mutanagurishije
tugiye kurevuga ko niba utubahirije igiciro ugomba gucibwa amande kuko nibyo kandi ntabwo turabyemera kugira ngo itegeko ryubahirizwe ni uko hagomba kuba igihano ntabwo ni uko twe twaduhanwa ngamakoperative ngamubona amakoperative bari guhanwa
abo bacuruza barenze igiciro cy'ahantu
akazagira inaka kimanura bivuze ko nabyo ho iyo afashwe imodoka irafungwa n'umushoferi agafungwa n'umubosi agafungwa kuko impumako nyine aba yarengereye itegeko sinzi rero ahubwo badufasha kugira ngo
bakaje babamenyesha
makuru batanye kunoza sistemu.
Mhm.
Ngewe singo mu mutego yo kutubahiriza cyagiciro niyo modoka neza ikaza yubahiriza cyagiciro cy'amanyana y'indwi yagombye kumara nyuma yije ije mu 55 noneho ubwo ukongera bakareba no kugihumbo turi kugira niba ajya cyane 87 ndibuze kugira ngo nange mpembe wa muhinzi 155 ibirayi bikaburira muri depo ese bazado leta yo kugira ngo wenda yadufashe icumi ngo icyo gihombo natwe tugabanyije cyangwa idufashe ku icyo gihombo kuko ndi kubwira ko murenge bugishije kwa baritoni 90 bose hamwe na za Fatamana na za Kanzende kwa baritoni 180 zakuwe kwa gatatu zice mu madepo twabuze aho twabishyira twabuze aho twabigurisha imwe byabuze bari kurondora ikusanyirizo rya cyane ikintu cya Izari n'uzimbaraga ikoperative n'uzimbaraga Izari ubwo umunsi washobora kuba bari kurondora mu mifuka nka 330 bafite n'atari 400 n'imigereka ushobora kuba bari kurondora mu mifuka nka 60 ushobora kuba yabuze kandi icyo ni igihombo cya koperative kandi mu gihe koperative bifite abanyamuryango bashoye imigabane uhagarara nk'umuyobozi wa koperative kuko twe twarahombye sinzi kugira ngo iryo jambo utakuri hihingutse nubwo agaba igihombo ariko ntibava kubyemera baratangira kuvuga ati weho waturiye amafaranga ese weho uduhagarariye wadukoreye iki buri watumariye iki nk'uko konyereje umutungo wacu tukagira impungenge twe rero ariko ku ruhande rwa leta itureba ku ruhande rw'abahagarariye koperative batureba rwose sinzi icyo ndetse n'ingano y'ubucuruzi yadufashe ku bijyanye n'ibihombo dufite kubera kubahiriza ibwiriza ya nyakubahwa minisitiri.
Murakoze. Reka twakire n'undi Aroni kugira ngo nawe yatange igitekerezo cye cyangwa se ikibazo. Aroni, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Urahagana he?
Ndi i Burundi mu ntara ya Muyinga.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo rero?
Igitekerezo mfise ni uku kuntu usanga umwimbu uboneka dufate nk'akarongo nyine kuri ibyo biraya ugasanga umwimbu uboneka ari mwinshi abanyagihugu nabo kubera atakintu atakuva n'abakeba babikoresha ari byinshi yonze ngo bashobore kubifungura usanga bibaboranye cyangwa ibikononeka rero nagira usabe nka leta cyangwa abagwizatunga bafite imitaha ikomeye ko buraba nk'ibyo bizimburwa bitaramba bica bibora n'ingoga bagahiga amahinguriro yo kuntu babihingura ari leta cyangwa abagwizatunga bakaraba kuntu buraba ikindi kintu cyacu babihingura ngo kubera usanga abanyagihugu ariko bariko barabihombera ngo cyane.
Urakoze cyane Aroni. Bwana Munyankebe, mwebwe tumaze kubona ko bakomeje kuvuga nk'uko mwabigarutseho ibiciro birahinduka ariko kandi n'imyaka igakomeza kuborera mu mirima, hari abavuga bati ntimushobora kujya kwigurishiriza ahandi, mwebwe birashoboka ko mwakumvikana tuvuge n'ikigo runaka kifite abanyeshuri abihaye Imana ahantu hahurira abantu benshi baba bakeneye nk'ibirayi ku buryo mushobora kujya kuba mwabigurishayo?
Nimeze tubonye ayo masoko ubwo bushobozi bwo kujya kubigurisha twajya kubigurisha. Uretse ko usanga umugabane munini k'icyo iyo batanze igihe cyo kugura no kugurisha baduhaye iminsi yo gukura no kugurisha usanga bitinda twabuze abaguzi bigatinda mu makusanyirizo bikabora. Uyu munsi njyewe ibirayi nakuje ku wa gatatu byari mu ikusanyirizo hari umuguzi wabitwaye ariko yose fuso yose ya toni 10 amaze kwangirikamo ibiro nka 500 birenga kandi bitararangiramo. Ariko tubonye ibigo n'amashuri by'amashuri nanga se abihaye Imana tukabona amasoko ikusanyiro koperative yakodesha imodoka ikabitwara iyo umuntu yabonye isoko rifatika ibyo bintu bigomba gukorwa
abikora mu masegonda makeya. Icyo noneho wasaba tuvuge nka leta kugira ngo iborohereze mu byo murimo mukora mu masegonda make cyane?
Ibyo leta yatworohereza ni uko gahunda ya leta bagomba kuyishyigikira ariko noneho bakareba bariya abaguzi batugurira bakamenya aho bijya uko babigurisha bagafa isoko rusange akaba ariryo babanza gufatira umwanzuro noneho bikajya baza kudufasha bikava mu murima bifite isoko rigari ryagutse atari kubikura ngo bigume mu makusanyirizo.
Reka mbashimire rero, ndabona umwanya twari dufite ari uyu nguyu. Mbashimire bwana Emmanuel Musabyimana na Sekabanza Munyankebe, mwese rero nabo twari kumwe, mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, nkabashimiye abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma, Inosa Kimenyi wabahamagaye. Mwese mugire ibihe byiza aho muri hose.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.